jon o dum wadi lebbi ni enda der gallur tawdo enda an sator man wodi har fila ko darto factory ji ko hokkete do fila jobol ciede ndiyan de endam dum du konda huno ko lati ciede wonno beede do ko hanno jomu yoba dum enda an ciagal mun du konda boyta fay ko be garbe ita kontero enda an himbe ko to kem tata won ko dum daani der gallur de enda an be kolli metorgal mabbe do majju
suna ciri ko
konteri ji di ni be goni be itta dubi pompe an o woronjeni amma ko hawre dimi he mabbe ni woni ittol konter an o baadi bandirabe amin du ittama
ciri mokobtam mudu
mu anta bama ay mun
minan ibe boy waddan demi facture lewru min jaha min jobo sakito be gadda gongol kaden go lewru worudu be boy ibe gada dum min jehi radio min jami neddo mabbe gon war famtina himbe amma be chalaki
bayani ne hidde kanu
sungiya
dum waddi ko be kaldi e horejo galurde endan gam batte hebanabe lawol adra ufudodo on yeyi faato campagne on enda halde himbe campagne ben ne onele ministere hawjinde fila ko darto ndiyam gam batte ewa lawol noto ko tay don hebanama mosola
la situation ki
sador maji di himbe tawda lebbi mun jeegom ni sador maji di du ni goni itol compteuriji pompidiam de neddo waddanama facture balde tati gadam de yahay yoboyi sai compteur on ware itti dum du sabi ko min gaddi boytali amin gam hollude ko miden jokki he jamaare den fu
depuis à la population qu'on est avec elle
chagal sador maji kebaade do fi o endan wadde ko ministère haw jinde ndiyan den kanyu e sarusuji kawjidi filan ndiyan to endan nyeme immi gam batte warde tawa fandara mosola ko wawi hebede yaade e sador maji din endam gardo inde campagne kawjidi ndiyan biyetedo Mohamadou Sadiku o wi dum do fu rafi hokkondurde kabar hakkunde himbe kan waddi dum
c'est un problème de communication
hanu rafi hala famtina himbe ninon waddi hunede fu gandeni himbe pamtinama den irdum wadata kono ko hani woni facture diam de wari to watta balde sap e joyi neddo yaha yobom de wadi balde la sodi e joyi de o yobaka sai neddo jukki hanu do hemre fu watte yoba sappo amma lawol gol wala no gollire handen de facture on wadi lebbi didi yobaka sai diyan dan taji amma minen hana dum min gidi ko min gidi woni himbe keba diyam
fizante en qualité acceptable
gouverneur kany e lami lay tawa be fu be gadi noddangal yaade himbeje fu pewna berde mudun en heba tawe hondu e bandung fuddite ka sendang e der region on enda